New sound.
Minamba Stella Media. Namba Stella Media.
Sina baiti. Ah, wewe baiti wewe. Wasalimie. Watoto wakawe kwa mani. Watoto wakawe mzimuni. Wee.
Kampani yangu Vindamba bwana.
Ben, you mad at this?
Sound studio wasalimie watoto wakawe kwa mani watoto wakawe mzimuni bongo mtoto watoto wa Al-Qaeda kikosi wasalimie watoto wa nyala watoto wa mwendo wa neema hii hapa bwana
oh mapenzi oh mapenzi oh mapenzi oh mapenzi oh mapenzi oh mapenzi
Go make a supply of me number, supply of the code.
Kitty. New sound.